ኢትዮጵያን ረኮ የሮማ ከይስ ጅርቱ ግዱሴንን ሳአላን ፍሮሙ አከንደንደኝፍ ፍርማቲሳ ቢዩ መከሳ ድፉ ቀባ ጀዱ አምባሳደሮን አሜሪካ ድራኒለም አከስት ያደጂሰን ወጋቶ ኮፍካበ ኢትዮጵያ ከይሰት ወልወራን ሰገጌ ፈማቱሬ ላጅሴ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ካን ሃሶፍሲስ አምባሳደር ቲቦር ናጂፍ አምባሳደር ዶናልድ ቡዝ አደዱማን ጎሳ ረኮ አም ኢትዮጵያን ከይሰ ሴንቴፍ ከንሼ ሳጥለተው ኢፍሰኒ ለሚወን ኢትዮጵያ አደዱማሳኒ ወልደንደውዳን መለቲን ነጋን ወሊንጅራቹ ደንዳን በርባዱ ቀቡጀዱ ዲፕሎማቶ ተለማን ካንዱብስቴ ኬሮል ካስቲዮቲ ጃለነዴስ
ዲፕሎማቶን ለመን የሮ ኢትዮጵያ ከሰቱረኒት ለሚወን ቢያቲ ሁምኖቲ አላፋ ከንጅል በንፈን አርጉሳኒፊ ቆዲ አዱኛስ ለሚወን ቢያቲ ኦፊሳኒ ፎርማታ ከርገተኒፍ ሃለሚጄሱ ቆፋ ከቀበኑ በቺሰን ቢዮተ ጋምፋ አፍሪካ ትጅል ያዳ ከዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትማኒፍ ፕሬዚዳንቲ ናይጄሪያ ዱራኒ ኦቦሳንጆን ኢትዮጵያን ረኳም ከሰ ጅርቱ ከሳ አከባቱ ያሊጎቻ ጅራን ከንዲንቅ ሲፈታን አምባሳደር ቡት እትፉፋኒስ አከስጀዳን
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to
lemiwan Ethiopia kambona nevi umata walaba iba ala dufu akasal patin fudatan kanab wanni barbachisu hoji odu bira tareda jedan kanarat ka wali galan ambassador Tibor Naj gamasanin Ethiopia rakwa makese jirtu kesa basu fi formanni jiru jedan
solutions going to come from within not from without we could have 100 different envoys all extremely capable
for manni kan argamu qabu achuma biyetti ke samale alamiti dandeti olana adda adda ka qaban jilota dibato ko ergu dandenya hala majrun garu adda dumma kamiyu fidu ka dandan nattin fakkatu jedaniru biyonni gamadi ya qofti rakko Ethiopia furuf gurmaun sani qubsa akkantane ka ibsan ambassador Naj China fi biyoti giddu galessa baha keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan ambaasaadaroonni lameen odu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaafii deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedhaa jedhan ambaasaadar Naj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth but in Ethiopia
gosaratti kan hundai sin federala kan ojjetu biya kasiuzerland bakka gosonne addaadaatu walittin buin qabeenya saani fayyadamu lafatti danda'anida Ethiopia ke sattigaru kan qoddatan hiyuma wanta ef halli jiru bifajjirate jedaniru rakko ero amma Ethiopia ke sejuru kadarana mese ogganonni siyasa deggersa ummata argachuuf jecha gosan fayyadamu saaniti kajedan ambassador but sirni federala gosarattir katekun wan yaadame argamsiisu dabu saatu baballachu rakko kanaf gumaache jedu
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups and so what Ethiopians need to do is they really need to again go back to the drawing board
sirni kun gosota heddu birat jibbi heddun akka umam godejer kanaf lammi wan Ethiopia dubatti debiun addadumma qaban karadandaamen waldandaudan debiani attamitti nagan wali wajjinjirachu akka dandaan fala barbaadu qabu jedan gamakanen sirna federala kaasuuf yaalin ta'usi salpamiti jedame jira mummichi ministeera Abiy Ahmed gara angotte gadufani bod jijjiramni siyaasa godan seena Ethiopia keessatti iddo guddaan kan itti kennamu ture ka jedan ambassador Naj Ertran imma Ethiopia keessa akka seentuuf mootummaan Ethiopia ehamu saagaru jabeessani morman
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial hacks against human rights and
Ertran halo bauf akkacarratti lalti kanaf jalqab ummata Tigrayi fi lamiwan Ertra kanembiyo fi kessa esun moraba qata Tigray kessa turanirat itta mirganamo madaqabi waran Ertra kagagese ture jedani dogogorri gudda motummani Ethiopia hojjet yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Ertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaadar Buut qooda Ertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'insa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee garee isaanii dubbachuu qabuu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru.